got you the war right now.
At first I thought I can control you, but now I feel so powerless. I got addicted.
Young when and the comedy race, meeting you was a pleasure. I never knew to kundi pepeleza. Little by little, ni nagzi wa beta. Kukalopanda yue eyes is in my tech. Mama sana mazolo ninka kucheka. The vibe was sweet and you get.
But had I knew that unkandi luka chance yolo wa moyo manga, I swear. So kadai una. Little did I know unkandiluka chansi yolo wa moyo mwanga, I swear. Sukadai una
ukuyamba kuna likopweka koma kukutuluka ndezi kundicheka. Nina kuyamba ngati moseka koma kuti ndikuleke aisi zuteka. Oye sesa nde aye sesa koma ndikuti wangondo indiandeka. Pano ndilati teddy kwa iwe zambili sisi kuyenda chifu kwa cha iwe. Ndila tiktedi kwa iwe zambili sisi kuteka chifu kwa cha iwe. Pano siku zilingate osa yasa kwa kaskanke. Mpaka pano nyumba sina mange na maliza zose za kubanke. Abali nasia kali kuwatandiz mauna kupesa ndika maganiz. Lati makanika ndika kuzijisa pisti mafuna utasia tupilili kukanik.
But had I knew that unkandiluka chansi yolo wa moyo mwanga, I swear. Sukadai una. Little did I know unkandiluka chansi yolo wa moyo mwanga, I swear. Sukadai una
ukuyamba kuna likopweka koma kukutuluka ndezi kundicheka. Nina kuyamba ngati moseka koma kuti ndikuleke aisi zuteka. Oye sesa nde aye sesa koma ndikuti wangondo indiandeka. Pano ndilati teddy kwa iwe zambili sisi kuyenda chifu kwa cha iwe. Ndilati teddy kwa iwe zambili sisi kuteka chifu kwa cha iwe. Kuyamba kuna likopweka koma kukutuluka ndezi kundicheka. Nina kuyamba ngati moseka koma kuti ndikuleke aisi zuteka. Oye sesa nde aye sesa koma ndikuti wangondo indiandeka. Pano ndilati teddy kwa iwe zambili sisi kuyenda chifu kwa cha iwe. Ndilati teddy kwa iwe zambili sisi kuteka chifu kwa cha iwe.